kwakumnandi singenakhala. Sithembele ngabazali, siyazukapha sibuye endlini sizofika kuphekiwe umntatya agqibayolala. Ngokunzima sibadala, ngongumntu nowakho umthwala. Sinabanye sinabantwana futhi sikwindawo ngendawo, abanye bethu basekapa. Thona qinelali vukubulisa umelwane ngokuhlala sentini apho umntu uphile life yakhe.
Mawatshona amalanga ndikhumbula emakhaya. Mawatshona amalanga ndikhumbula emakhaya. Ndikhumbula amatshito amaselalini endikhule nawo. Awukwani kwali Rhawuti intlanganiso ndifuna imali. Kodwa sihamba ndisemondi kulo nonyaka nakanjani. Funa siphume namatyana sitshise inyama phaa ebuhlanu.
Funa kube mnandi sivuyele ukuphila sibe ngaka. Ngoba abanye boni ixesha balenzanga. USathana ulicuka kananyani. Uyasikhupha endleleni uyasiphatha. Uyosenza singamameli abazali. Uyasiloba silulutsha ngolonwabo. Umntu angxame kanti ubanjiswe ligaka. Ubanjiswe ligaka.
Ndikhumbula amajita amaselalini endikhule nawo. Okonkweli Rhawuti intlanganiso ndifuna.